Ikigo mpuzamahanga gitanga ubumenyi mu ikoranabuhanga ICDL kiravuga ko mu Rwanda abakozi ba leta bafite ubushobozi bwo gukoresha mudasobwa batarenga 20%. Ibyo bikubiye mu bushakashatsi giheruka gushyira ahagaragara mu cyumweru gishize mu nama nyafurika abereye I Kigali. Mu gihe biruko abahanga baravuga ko iki kibazo cyaba cyaragize ingaruka ku musaruro w'abakozi cyane cyane mu gihe cyaguma mu rugo ikoranabuhanga ryiyambazwaga. Asumta Kaboyi.
Umuyobozi mukuru wa ICDR Damien O'Sullivan avuga ko icyo cy'ubumenyi mu by'ikoranabuhanga cyatangiye kugaragara cyane ubwo isi yose yari yinjiye mu bihe byaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19. Abakozi ba leta y'u Rwanda 20% bonyine nibo bonyine bazi gukoresha mudasobwa uko bikwiye, bigaragaza barenga hafi 80% batazi gukoresha iyi mudasobwa, bikaba byaba intandaro yo kugabanya umusaruro bari bitezweho. Bwana Habyarimana Strato ni impuguke mu by'ubukungu agendeye kuri ubu bushakashatsi, agaragaza ko icyo aba bakozi batanze kidahagije ukurikije ubumenyi bari bafite kuri mudasobwa.
Niba dutegereje yuko abantu bakora bakoresheje ikoranabuhanga kandi ntaryo bazi, urumva se umusaruro nyine waturuka he? Byanze bikunze muri ino minsi cyane cyane twakoreshaga ikoranabuhanga kubera kutava mu rugo nyine bitewe na restrictions zo kwirinda COVID, birumvikana ko byanze bikunze umusaruro waba waragabanutse. Ntumbaze ngo byagabanutse ku kiye kigero kubera ko nta raporo nzibigaragaza, ariko byanze bikunze urumva ko birajyana. Niba abantu bateganyijwe gukora bakaba igikoresho bifashisha ikoranabuhanga bakaba batabizi, bose urumva umusaruro wava he nyine?
Si Habyarimana Strato uvuga ko ikoranabuhanga ritatanze umusaruro uko bikwiye na Professor Kabera Karisti uyobora kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga iri I Kigali, n'umwe mu batangije kwigisha programu muri kaminuza yobora, yemeza ko ubushakashatsi bwa ICDR bwagaragaje ko hari ikinyuranyo hagati y'ubumenyi bwatangwaga n'ubukenewe kugira ngo umuntu abashe gukoresha ikoranabuhanga.
Icyo kinyuranyo rero no mu bakozi ba leta cyaragaragaye cyane, ku buryo hari abakozi bagera ku 75% bakeneye kongererwa ubumenyi kugira ngo babashe kujyana naho isi igeze mu ikoranabuhanga. Tunafashe no mu mashuri makuru na za kaminuza natwe ubwacu, aho byabaye ngombwa ko twigisha dukoresheje iyakure, nabwo ntabwo abantu bari biteguye. Niyo mpamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo nka Minisiteri y'Uburezi na Heke byemerere amashuri kuba yakwigisha akoresheje iyakure. N'ubu ngubu ntabwo amashuri yose ya kaminuza arabona uburenganzira bwo kwigisha akoresheje iyakure. Ni amashuri make amaze kubihererwa uburenganzira, kuko hariho imyiteguro ari ijyanye n'ubumenyi, ari ijyanye n'ibikoresho, ari ijyanye na za programu nk'iya ICD kugira ngo abantu babone abashobora no kwigisha abantu.
Uyu muyobozi avuga ko uko iminsi igenda ishira abantu bose bagomba kugana mu ikoranabuhanga, bikaba bisaba n'abaturage ubwabo kumenya iryo koranabuhanga kugira ngo babashe kugendana n'ibihe.
Urebye gukoresha irembo biragusaba gukoresha ICT, urebye gusaba serivisi runaka biragusaba. Ibyo rero byakabaye ikintu abantu bose bumva ko ni igihe cyageze cy'uko abantu bakoresha ikoranabuhanga. Kandi noneho urebye n'ibihe bya COVID, ntabwo tuzi n'imbere uko bizaba bimeze, biradusaba kujya muri ubu buryo bwa digitalization. Ariko umuturage nawe kugira ngo abashe kubimenya, nawe biramusaba kwigomwa no kumva ko ariyo nzira yonyine ishoboka kugira ngo ajyane n'ubuzima uko buri kugenda buhinduka.
Mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika, hari abagaragaje impungenge ko abageze mu zabukuru bikibagora gukoresha ikoranabuhanga, hiyongeraho ko kubona ibikorwa remezo biborohereza gukoresha iryo koranabuhanga aho batuye nabyo bikiri ikibazo.
Ugasanga nk'umukecuru kuza bamubwira iby'ikoranabuhanga ntabwo ari kubyumva neza.
Hari bamwe na bamwe wazaga akakubwira ati konekisiyo zanze, wagera ku irembo bakavuga ati hano konekisiyo zanze, atuzaze ejo, uzaze ejo. Ugasanga nyine uzaze ejo yabaye uzaze ejo. Mu baturage bamwe na bamwe nyine bikabadindiza, bikanababera ikibazo.
Wajyaga ku irembo ugiye nko gushaka icyangombwa runaka, ugasanga konegisiyo zanze, akakubwira tegereza. Uko bakubwira gutegereza niko ibyo wenda gukora biri gupfa.
Urabona ikoranabuhanga cyane cyane uri 90% bayita wayaresi, ariko kubera ko amawayaresi agiye aherereye ku mirenge, ku bigo runaka bikomeye, ntabwo hose arahagera.
Minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo hamwe na kaminuza yigisha iby'ubukerarugendo, amahoteli n'ikoranabuhanga UTB bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu kwigisha ikoranabuhanga abakozi ba leta 75%. Ubu bufatanye bugiyeho nyuma y'ubushakashatsi bw'ikigo mpuzamahanga gitanga impamyabumenyi mu by'ikoranabuhanga ICDR. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ikoranabuhanga Iradukunda Yves ashimangira ko hari icyo mu bijyanye no gukoresha mudasobwa na telefoni mu bakozi ba leta. Asobanura ko leta yashyizeho amahugurwa ku bakozi bayo azajya amara byibuze iminsi 60 ku muntu ufite ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa.
Twifuza rero yuko abakozi ba leta by'umwihariko bagira ayo mahugurwa, bagira ubwo bumenyi, gushyiraho rero ko bagomba kugira certificate no kugira ngo koko abaturage babone ko ari ingamba ikomeye nka leta. Ibyo rero bikava ku bakozi ba leta bikagera mu mashuri uyu munsi kugira ngo n'abanyeshuri bahe agaciro ikoranabuhanga.
Leta y'u Rwanda yihaye intego ko kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2024 abanyarwanda bangana na 60% bazaba bazi gukoresha ikoranabuhanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.